eɗen godi yande joni mi tadi min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji fulfulde. Kori jam woni moɗo habaruji fulfulde ni hande en kala haala ballaga ko fawar jondu konda ni fedde leyɗe Europe wadda leydi men Niger do fi ko darta cuɓaki kañum e hisinde himɓe hono kabaruji ɗi gana gonga. Non ni umra odu konda hokkama lawol fuɗɗi tanto enda makka caggal lebbi e lebbi nena ko ɗum faddano ɗum fuɗɗandenene kay nayi lewru octobre ɗum yaran yeesudu kono en nana ko ɗum laati saabu yaaraɓe himɓe makka ɓe haalanan en noyi ɗum wurti. Yewtere men pinno hande studio kala ngu haltana haala janggal itte ko ittete gam batte commune ji kañum e leydi ya yeeso no ɗum ittirte no ɗum jogorte fo nanan ɗum ele habaruji ɗi enɗa Soumana Amadou janganta habaruji fulfulde. Non ni har filla ko darto hono cuɓaki e ley leydi men Niger ɗum waddi ko wallugol rewɓe gam batte ka endu konda ni hono golla golla ngal ena fawo le cuɓaki enda kam wonno hono koro fawar jondu konda ni hono batu ekkintino ko waɗa nogay ɗiɗi yaade nogay e joyyi lewru septembre duɓinaɗi ɗi fawar joni e nogay ɗum du konda waɗa ha to enɗan tawa to du konda ni ɓe kalan kulle kewɗilati du wallan dow fi on enɗan no tawa himɓe ƴoyɓe illeyla madawa kañum e gallure tawa ka en woni no jangguine ɗum yeruno fande ni Amina Boukary goto e wonɓe ley fi ko darto hona mbiyandu hoorejo fande en fad kam wonno fedde ndarore ko yarata rewɓe yesso kañum e golleji muɗum en nani ko haalani bandi min Abdoulaye Aoussouk.
Nous avons initié cette
ko waɗi min cini waɗango rewɓe kokkol andal gal gam min pamana ko ɗuuɗal maɓɓe andana laabi tokketeɗi dow fi cuɓaki noyi e gaɗirta ɗum laabi ɗiye neɗɗo hani tokka ko resa talki mum dow fi cuɓaki juujuɓe no tawa nder filla hano fonditolgol kamɓe dow balla kaye ɓe goni ɓe gadda dow fi cuɓaki ɗum fuu min pantiniɓe dow mum nder jonde amin de min ƴewtinaki dow talki hano korreteɗi ko fi mum no yaawi waɗede ɗum dow min ƴeewi saɗarma mum ko waddata ɗum min pantini rewɓe dow talki ɗi neɗɗo hani hawra ko nah nder filla cuɓaki saɗar maji ko waddata talki neɗɗo soƴƴite ɗum fuu min ƴewtinake dow majji rewɓe min kawri ɓeeɗum ɗum wana madawa illela e tawa
nonni hono fedde leyɗe Europe wiyeten union européenne kañum du kondan no ɗon no wallita leydi Niger e dow fiduru duggol e kibaruji ɗi gana gon kokketeɗi e nder laato hono fande cuuɗi kabaru naadu kono laato e dow ko wiyete réseau ji ɗum endan yerno fande docteur Denisa Elena Lonette holliri e dow fi o enda kam woni hono fande gonɗo inde fedde leyɗe Europe ɗenda leydi Niger o inde neɓe ɗowtal leydi Niger dow fi kon darto cuɓaki garoyki gam batte himɓe pamana kabaruji kokketeɗi.
Minen andani saɗar maji ɗi habaruji penepeneji wawta waddi dow yaadu yeeso laabi démocraci leyɗe tuba koɓe cingi laabi feere feere ko durwiditta e majji ɓe bindi dow talkuru laabi ɗi himɓe handi tokka amma nder majjum ko himɓe handi paama kan woni durwe goo himɓe fuu darata illa ɓiɓɓe leydi gomnati on he nawtortoɓe laabi internet dalle gam wallirde gomnati leydi Niger nder durwo goo pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi e cuuɗi habaruji no handi nawtoro e iri laabi ɗi ɗum do saabi ko laabi ballal fedde dental leyɗe tubakoɓe ɗi gaɗa.
Jonni waɗi ko watto lebbi jeɗɗini enɗa an ko hijjoare kañum yaade umra fadda to enda leydi makka ɗum ɗo Allah e ñaw coronavirus kantugu duniyaru ndu endan fuu ɗum waddi ni joni hawjiɓe filla ko darto hijjorde ɓe mbi hono umra on kay no wawi fuɗɗitede eley balɗe garoje ɗum woni lewru octobre dato ndu nayyi muɗum yorno Sahel hokkoɓe habaruɓe leydi Niger haalirde subaka o endan ɓe mbinani ɗo enda leydi Niger du konno no tawa hono himɓe laatiɓe yiɗuɓe yaade waɗa umra ɓe enda ni fuɗɗa windude inɗe muɗum en to fawar joni agence uji yaroɓe himɓe makka ɗum du kondan illu lewru janvier duɓinaɗi e noga e goho ɗum yara yeeso du konda yerno hono fande goto e fawar joni pelle hawjiɓe yarde himɓe makka ɓe enda haalani mbiyeteɗo hono fande du konda ni Elhaji Moumini Amadou o haalani du kondan Asoumana Sina.
Saɗornan ɗan wawi warde nder majjum kan woni bako umura o firta hande jipporde laanaji piroji jedda firtaka ko jipporde de du firte c'est l'heure janvier waroru denne tawabe der leddi saoudia ben kan en tambawi puddi umura o sedda sedda du himbe jehirta fa yaade yeso jonkai tawabe yasin saoudia ben du gara gada umura mu'e har ko darata hijju e umura miden he windude inde himbe amma miden he famtinde be du ko fa hande jipporde lanaji piroji jidda firtaka
nani ndungu hitande hikka fodan ya fa ele lewru october darton ndu enda yerno etobe kenuli kanyen diele wietebe meteo halirdo enda lady niger ndu kondani be bindane be ngada jamiroji yade e fawar jondu kondan jo en geseje kanyen jo en ciudi kakkila sanne sabu ndiyan goddon heddi ba ko tawa mayango enda ndiyam mudum fot e ke sedda kala ele balde de enda ousmane baba goto e gollobe meteo lady niger nan ko halni bande mi habibu garbado fio
ni bene jottoto fa lewru octobre ndiyam kambu no toba yamirore de min bawi hokkude woni remobe ben to accu ko ketti dun dere gese den gandiyan tobo ne hedditi fa joni dita bengel dudun jewtana na tawabe dande mayo e jonde ben ba ko ndiyam dam fuddi so yade amma dun fu hatta le badde garoje de ndiyam no wawi tobude fa ilina goruji din nata der mayo wadana nimbe bononda dun sabi ko be kinno to dun wadana be bononda gineji mabbe ko nandi em
le dega et le tat
nonni to enda hono departement mo gaye wona region mo doso dodu konani horebe fille cellal to enda no ngati joti sanne yalla nyaw mo wetengu cholera natta himbe cagal duni hono ila ila gol ko nati fa ilan dan bonino kuje kewde nenne ndiyam ma dan himbe gonno jarto enda gaya ndiyam non latire den andi celi e cieki kay gonno ngarna ngatta e mudu no watte e mudu tundiji sanne dum waddi ko ali adamu kawjido fille ko darto fa war joddu ko dal langol ele electoral mawne de gaya on halani fadal alu bandimin edofio
on kren nin epidemie
miden kula to nyaw cholera wangu der departement amin o ganto diyan toba sanne ili fu to irtuni fu no wawi tokka wara warda du bibbe nyaw de cholera wangi du fu to sadonna heboto diele de illa junju gonno ila no gardo to amin diele de du dalila rafi dudal nyageje der cakantaraje de endan to de pedditita de garfaatu amin do wadi ko diele de bawa la amma himbe bawa pamani do himbe gadanaama forazuji amma be gala e yogadi nanga illa dole fa wara do himbe hemaayo gonni gonno jar
nani fawar jondu kono to enda maradi kandu kono ele fuddode hitande war jonin ko wattu cukabe chapana joka e won ko mayi dun du konna rafo ko ete welo kany won ko hebibe dow ujuna chapana jedde jeegon ko winda ton endan dun du konna ni hon fawar joni kaw jidde fille ko dart langol to enda maradi har fi electron endan holli dum o wi hun non ko lati hono no wodi labi be koji gam batte hono fawar jondu konda walude sukabe sawrabe elun yottinebe to wela ton endan nani ko fawar jondu konda ni biete do sayyabu malam lawali kawji no kurnde o halani bandimi mohammed mamma
amal nutrition
ir nyawirbe nyawelaabe dido min tawda no wodi be dum satta he mu sanne non fu hitande duubi ujunaji didi e sappo e jeenay be ujunaji woygu e dido e kema tato e woygu e didi hitande mun der mabbe nayo mayi no wodi du ujunaji la soye tato e jeetato e kema jeegom e la soji na e sappo e jeedogo e kam en kay nyawgu satta he mabbe non fu der mabbe kam e du sappo e nayo mayi be nyawelaabe gu satte mu en sanne bendu hitande duubi ujunaji didi e sappo e jeenay ujunaji la soye tato e sappo e jow e kema mena elas e jeddo kan en min limti woygu mayi der mabbe kam edu ko sabi beydol dimma mabbe o du ni woni wakkati min gaduno yilaru min jarno sukabe safari ko hisinabe nyaw pabbe suka jarnado fu sai cellal mun dari deni tawdaka nyaw welugo der majundu min kebe
malnutrition la
nonni hono himbe na me sukabe mugabe wonbe no janga l'école jande mabbe wala no yarana haniri sabu sebe jangi seeda kala won ko be kettobe janga jandeje mawdo be kettabe ngado alle dume alle e hono gollitirde kanyo jangino majjum wala yaadu yesto enda dum du yakato enda der region mo maradi wonno ko faani dabo hono horejo l'école mugabe mo maradi halade bandimin dum du o halna na asmana shina do challalul o wita kena sani arzika o famini fawodi
sukabe mugabe be battane mudde enda no tawa ley nimre gam fawarde joni caggal de be jarte college de be kojantake teddengi wodi be tokkiti take wodde gam jangino be be ngala andal kejungal ko jangin tabe jande mugabe ba ko no wodi ekkintinon gol be ngadante amma hejantabe wawtu gomdu jangino be mugabe be no godi chadale ko be gawta yottade fato hani dom sukabe mugabe ndo pamata ko jangin tedun dun sabi ko wakkati tewterno ɗuuɗal maɓɓe heɓata sanne. Ni gaɗa majjum jaaɓe dow laabi iɓe njiilo fadde iɓe njaare nder collége uji janngoyde ɓe ngatte e nder nokkuuje to gollal junngo ekkintinte ɗon yeruno ɓee to ngaɗirante.
nonne ara fila ko darta timugol dewtere janga ɗum ndu konna accama Allah e ƴewgol télévision kañum kote réseau ji ko warti ɗum endandu internet ɗum wonno ko fawara jondu konnani Olivier Asogba vi yey ƴewti nawi noyi woni yara saabu woɓɓe ne heddi no jangganani koɓe kalanimo.
Miɗo tima dewte am o wakkati jande école. Miɗo janga ngam mi riwa sunu ɓerne. Miɗo janga ngam martugo kumpa. Jangowo dewte nandana jihowo jahangal mo wala bawɗe ko umminta ɗum tefowa andal. Neɗɗo janga no waɗan keɓa habaru mo a andagom, no watta neɗɗo nder laasi baaki fiigom mo wawta hokki neɗɗo sa'a ko neɗɗo miijata heɓa.
Pour moi, le livre.
To am dewtere hunde mawnde no ko hokkata kam lawol yaade to wi'a ngurdam faaba kekam. Woɗi mi accata jangugol ko hokkata neɗɗo hakkillo. Mi accata ɗen ɗu gam rafi nyamdu ɗum hokki kam lawol jangude no jiɗirmi.
Autant de fois que je l'ai.
Hey banna no gonɗa ko wani habaruji on?
Subhanallahi bannirawo warjoɗo halana.
Alhamdulillahi tunde mai don kira wodi ko wonde berna an ko jimmi mi halamma do majjum
we in ko hebi himbe bangerde enno
cenyi mi coy lumo de lore faaba faaba on nammi rebi didigo ibe kira goto on ma don batana higo makko bi ko dabbo lotorojo idon dagge dallenyol e himbe kureere
inna lillahi kunni o wela banun nanu
hannana nami da hirda maɓɓe innira on yi'i iko golle loktoroɓe mo alta kanjum waɗi himɓe kurere e lenyol iɓe doggamo illa wurtaki nyogungu covid-19
hannda himɓe nanga hulugo loktoroɓe
kulon nyogungu covid-19 kanjum waɗi himɓe gari iɓe doggaɓe emɓe yamɗa iɓemɓe magataɓe fuu
nonnon bandirawo seede en kawdiri ko e meɗen en tokki laabi joƴƴinaɗi kisinayɗi himɓe imma nyawgun en nden tan non ketten kisin imma mago
inira e ñeño fuu no tawaymo imma woya ma ñamata ma yahata gollel
ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Nonne ɓiɓɓe leydi no yiɗi dukonda yoɓa itte kañe e janggal no yiɗi famade konna ɗumon ko ceɗɗe gatte dow majjo yewtere men pinno wonno ya hande ko Mama Ada waɗani en kañe e Nafisa Adama.
Joɓol janggal na itte no golle ɗe ɓi leydi fuu handi yoɓa ngam himɓe paama nafaka mum waɗi Boubacar Iliasu goto nder himɓe fedderoo tab dental pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi dariɓe ngam tokkade jawdi gollirteni nder leydi o fantini no ɗum wontiri.
Janggal gomnanti kañum on ko joƴƴinto ɗum e dow yamirore suudu sawar deputéɓe taw wonto lawol hoƴete wiye hikka ɓi leydi fuu nani ko hani yoɓa e dow fi janggal ngal jonno itte goɗɗen ɗon latiɗe kanka noni nangirte
ɓi leydi fuu no handi hokka janngal na itte ngam jehol yeeso heɓo nder leydi waɗi Ali Mamman mere kiɗɗo noon o wi no woodi hana woɓɓe ɓe joɓata itte mu'en.
Janngal hunde noon ko tirsi e dow ɓi leydi fuu yoɓa ɗum jonka so jomum nayi wi sanne fa wawa wadde golle fuu to no wawi ittede joɓol janngal ngal enda kano no jomum nayi wir fuu fande waɗi duuɓi capanɗe jeewna capanɗe jeɗɗi noon so nini jomum no golla kay fuu yoɓanni noon janngal ngal enda non lawol laamu
joƴƴiniri.
Allah e ceede kawreteɗe ɗe hooreɓe mairieji gaɗirta ñibdiji e golleji ɗi ɓiɓɓe leydi nawtorto ko watta himɓe joɓa itte ɗe sayde himɓe fuu gatti tittinkinaku waɗugo tindinoje ko ɓi leydi fuu no handi yoɓa janngal na itte mum.
Neɗɗo fuu laatiɗo ɓi leydi waajibi yoɓa janngal ngal endan seni joomum yoɓata janngal ngal fuu to hiɓɓinayi ɓinngu leydaku muɗum sabu ceede ko yoɓete janngal ɗum kam won ko muraduji ɓiɓɓe leydi huntirte joɓol golloɓe noon sodugo safareji noon gaɗɗo laabi janngal ngal kañum won ko ittete waɗe ɗon du faa hande himɓe no fammine muraduji maɓɓe fuu koɓe goodi janngal ngal ɗo joɓata ngal kam woni ko ittete
waɗireɓi
leydi gasuɗo fuu kokkaɗo hakke mum no handi kandu yottina ɓi leydaku mum
eɗo ɗum ko habaru mumen fulful tili hande sey wi assalamu aleykum nde ɓurtini on nanan habaruji hawsankore kañum e ɗemle koriɗe mbalnata jam waɗi.